Kasuru, adira baim kapuni, tupigeni tere tere. Lezi tupe bye bye leo, jezo kwa kasuru. Kelvina kuhala, mwanjamani tere tere. Lebi gele gele vivume, jezo kwa kasuru. Adira baim kapuni, tupigeni tere tere. Bye bye leo Jesu kwa kashuru Kelvin akuhala mwanjamani tere tere
jegede 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 apapo tu ato 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 sikia tamo waka international band oh please oh please na waka Kelvin
Makufuna leo mpokeni kaza mwana wenu
kaza mwana wenu
Dada Laurini na kaka Sibini Thomas Junior George wafurahi anti Nelly May Mary kazo Christina si Amina na Faithi Pene bye bye Lizzy Makojo na dada braifu Faithi masituriti Wini na jeni Anti Priscilla sidi Jale kusera na kasi Mkaribi sieni Lizi nyumbani Niwe nungeni Muka mtu sebe Kasuru, adira baim kapuni, tupigeni tere tere. Lezi tupe bye bye leo, jezo kwa kasuru. Kelvina kuhala, mwanjamani tere tere. Levi gele gele vivume, jezo kwa kasuru. Adira baim kapuni, tupigeni tere tere. Jezo kwa kashuru Kelvin akuhala Mwanjamani Tere tere
Apo apo chuta apo Twin 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 Ucha usana Ucha mwela na Maggie babu kasisi na Jacob asakata rumba tu mdogo mdogo shangilia harusi ama vipi tina chili basi Bangberry production
levi gel kashuru Adira baim kapuni Upigeni jere jere Lizi tumbe bye bye leo Chezo kwa kashuru Kelvina kuhala Mwanza mani jere jere Levi gele gele vifume Chezo kwa kashuru Adira baim kapuni Upigeni jere jere Lizi tumbe bye bye Chezo kwa kashuru Kelvina kuhala Mwanja mani